sebuli kweta ba abantu bonna obasanyufu kuba Yesu asse muse nina bukazi bwanga obulungi bwenjagalize mikwane faba naye akasinga kukanka weereze mama wange owekomba amazima
sanyusanyulyoka
njagaliza bwenna
mirembe mirembe kyoka
kyoka Omuti gwa Christmas ogusanira oguweereze abampagira bine birabo byombiweereze famire ya kensi ya nambi amazima
sanyusanyulyoka njagaliza bwenna mirembe mirembe kyoka
kyoka
buli muntu omugale sanyu ebiseera bya Christmas byakusanyu buli kwende bana
Remember where you got it from. www.djericom.com.